muguda chesama nareta muwangu sente mama ninje kamara oh na sini na chenjula na yonuta kure na tuka makage mewaisa kasera katono rina lama histro kalas nane jena vata si chadai
ote uwe alion senfu masika kukulu kusaye umadocha
nane seyo jena sokela
Kumalala kote wachise chicho kujulirira Oli muogone nakati
Nani seyo jena sokira Wekati tichichasoka
Tadu wange alio msanyufu Ngoli nebitumbwe ya maso matala
Yonami ya kuwao mkazi watu Wekati nasega za mkumpe
Talk to me teo wabachi Toni mbayo gela mazima
Krisi mnange miange mizibu Chona chende mukama ya mani Oli ya yumba na tona kuwa Oliwe ya enda mbambi ya kweka Na ya tona kaza kulaga Na ulire chinuku mkawambi uzilaka
Ote uwe alio msanyufu Masika kukulu kusaye umadocha
Nani seyo jena sokira Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala kote wachise chicho kujulirira Oli muogone nakati Cholina kwete bakuwaga Teba kusudia kweno chikanyunga Oli chino nyanga mpepelepe Ote uwe alio msanyufu Masika kukulu kusaye umadocha
Nani seyo jena sokira Weka titi chisha soka
Zembuza kumalala kote wachise chicho kujulirira Oli muogone nakati
Nani seyo jena sokira Weka titi chisha soka
Yonami ya kuwa wangu kazi watu Uwe lakati nasega zangu